Kukunda sana
yeah, love is where to go.
Sasa vichoche hapana.
Watamia jinsi unavyonikosha.
Mie nasali kwa sana.
Yusi kwa maji wala utosi.
Kama kupenda ni mula, basi sasa nasie ni maboss.
Makopa kopa nakupa yote chukua. Makopa kopa
nakupa yote chukua.
Mina toka Tanzania, baby tell them where are you from.
Where are you from?
Mungu alivyo kujalia, please come come show them some.
Show them some.
Makopa kopa nakupa yote chukua. Makopa kopa
nakupa yote chukua.
Makopa kopa
nakupa yote chukua.
Makopa kopa
nakupa yote chukua.
Makopa kopa
nakupa yote chukua.
Makopa kopa
nakupa yote chukua.
Na hapa sana nimejipata mekita kwa koma zima. Sinaka vitu nusu nusu mezama mwili na mtima. Utapofika uswa nani lazima wakwite omote. Na vipi kule uchagani utasikia kakuya mfele. Minatoka Tanzania, baby tell them where are you from.
Where are you from?
Mungu alivyo kujalia, please come come show them some.
Show them some.
Uko cute sana, umefanya ni sawadi kuchana.
Sawadi kuchana.
Na wapambe siya pana, fujo zeno kwetu siya zina mana.
Zina mana.
Makopa kopa nakupa yote chukua. Makopa kopa
nakupa yote chukua.
Makopa kopa nakupa yote chukua. Makopa kopa
nakupa yote chukua.
Makopa kopa nakupa yote chukua.
Makopa kopa nakupa yote chukua.